jande jeenayi andude Allah gaño Allah.
Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗen canna on nder inde lamɗo jomirawo jonjam. Miɗen beltina komin mbawi wartude handen gam yettinde siriyaji men dow habaru ɓurnam kesam. Handen en jaran yewtere men yeeso dow andude Allah, haala Allah no holla en ko en tagama fa anden Allah, giɗenmo e belniremmo fa abada abadin. Ɗum no habaru lobbo non, amma nder siriyaji men bittiɗi habaruji bonɗi tan nanuɗen. En jangi tarihi Adamu e Hawa, en nani koɓe cuɓake yiɗude ko'e maɓɓe nokku Allah jomirawo. Ni woni no hakke natiri nder duniyaru. Nder siriyaji men bittiɗi en nani ko hakke rimani en gacceji ɗuɗɗi. Handen du en nanan kaden yewtere hakkune higiraɓe men ɗiɗo, Boubacar e Hassan, e modibbo maɓɓe indirteɗo Yusufu. Kettine.
Assalamu alaikum modibbo.
Jam ñalli.
Sey janni, on jaɓɓama, bisimilla, jooɗi. Mi yetti on ko gartuɗon kaden, mi maati belɗu sanne ko garɗon.
Minen du welimin modibbo.
Kettinaki haala Allah no nafa min sanne e ka hokka min andal.
To no woɗi sanne. Handen acce jewten dow hunde go wodune maana sanne. Eɗen kaaja wattude hakkillo sanne fa paamin.
To modibbo, miɗon kettinanima.
Higiraɓe am, en jangi tarihi Adamu e Hawa. Amma goɗɗo no tawa nder tarihi on mo en kaala e filla mum.
Aha, moy non?
Kanko woni ewtuɗo Adamu e Hawa faa gaɗi hakke. On ɗon wi'ete seyɗaani.
Oo modibbo, mi yiɗa nanude filla seyɗaani, gam iɗum hulƴina kam sanne.
Ayyo, miɗo andi ko iɗum wawa hulƴinde. Amma seni en paami ko haala Allah jangini en dow seyɗaani, en anditan ko en kanda hulude ɗum.
Hey, ɗum no woɗi sanne.
To acce garten nder tarihi Adamu e Hawa. Nder tarihi o nanete filla arano dow seyɗaani. Kettine ko haala Allah wi'i. Nder birdi ladde di Allah jomirawo taguno fuu boddi ɓuri ƴoyre. Di ƴami debbo on di wi'i. Gonga non ko Allah wi'i on to on nyaamu he ɓiɓɓe leɗɗe kogol gon fuu. En daro ɗo ginan. Seyɗaani wari to Hawa nder kogol Eden ƴamimo wi'i. Gonga non ko Allah wi'i. On gi'i ko seyɗaani waɗi na? Watti sika nder ɓernde Hawa dow ko Allah wi'i.
Aa, mi faami. Seyɗaani muuñi Hawa sikka haala Allah.
Ayyo, acce jange faa gi'en ko seyɗaani waɗoyta he haala Allah. Kettine. Gonga non ko Allah wi'i on to on nyaamu he ɓiɓɓe leɗɗe kogol gol fuu. Debbo on jaabiidi wi'i. Miɗen mbaawi nyaamude ɓiɓɓe leɗɗe kogol gol, amma har ko darta ɓiɓɓe lekki gonki caka maggol. Allah wi'i to min nyaama ɓiɓɓe makki, to min meema ɗe heɓa to min maayu. Nden boddi ndin wi'i mo o maayata sam. Amma Allah no andi se o nyaami ɓiɓɓe makki, gite mon no pirtoto. O laatoto hano Allah. On andan ko wooɗi e ko boni.
Ndenne Allah wi'i nyande nyaamuɗon ɓiɓɓe makki on maayan. Amman seyɗaani wi'i hana nonnon on maayata sam. Seyɗaani feni dow ko Allah wi'i.
Hakika e seyɗaani ɓeydi dow haala Allah wi'i. Amma Allah no andi se on nyaami ɓiɓɓe makki, gite mon no pirtoto. On laatoto hano Allah. On andan ko wooɗi e ko boni. Abada du Allah wi'aynon Adamu e Hawa. On gi'i ko seyɗaani waɗi na?
Ayyo, seyɗaani feni dow haala Allah. Wayli ko Allah wi'i, nden ɓeydi he ko Allah wi'i.
Hey, ɗum wooɗa.
Ayyo, gonga non. Ɗume miiluɗon Boubacar? Gan ɗume waɗi ko seyɗaani waɗi ɗum?
Seyɗaani yiɗa Adamu e Hawa tokka tilsinore Allah.
Non nino, miccite ko Adamu e Hawa taganakana fa anda Allah. Jiɗamo e belniramo fa abada. Adamu e Hawa no bawuno hollirde yidde mum en har hettinanade Alla. Gondinde hala mum e tokkude tilisinore makko. Amma seydaani yida dum. Seydaani yida Adamu e Hawa pama lobbaku Alla e be jidamo. Ko wela woni Adamu e Hawa cubake hettinanade seydaani e be gondini pene mum.
Hey gonga no Modibbo, seydaani hiliibe.
Nonnino amma on gi'i seydaani hiliribe joyre na
dume jidda wi udeni Modibbo.
Kettine hala Alla wi'i e ko seydaani no warda hemen hano malaika jeyngonni no warda hemen hano neddo lobbo
haba seydaani na warda hemen hono neddo lobbo na
ayyo hano der tarihi Adamu e Hawa ni seydaani warday to mabbe der nandi sura bondo a seydaani fuddi haldude he mabbe der daande feunde yami be jande koyude wi'i gonga non ko Alla wi'i den hese hese fuddino waila hala Alla no fena do ko Alla wi'i ni seydaani hiliri Adamu e Hawa
hey seydaani no joji sanne
amma Modibbo gam dume wadi ko seydaani muyi hilude Adamu e Hawa
yande maade no boddi sanne Bubakar ede kandi miccitaade ko seydaani ganyo Alla no amma o lataaki no ganyo Alla der fuddorde
haba
kettine fadde seydaani lataade ganyo Alla no wonno malaikaajo burdo wodde sembe e hakkillo der malaikaabe fu
ay
o mo handuno teddinde Alla yida Alla e tokka Alla faa abada abidin gan Alla tagimo barkinimo sanne amma seydaani murti he Alla yidi hore mu nokku Alla bernde mu hebbina mawnitare
hey
nenne dume hewti seydaani
to hala Alla no jangina en ko Alla riwi seydaani e malaikaabe bombe tokkube du yeso mu Alla tagani be hite jahannama nyande gon Alla no faddan seydaani e malaikaabe mu e tokkube du fu deri hite jahannama be yangitite deri hem fa abada abidin ni woni no Alla jukkirta murtol seydaani
aha wodi sai seydaani faddama der hite jahannama
ayyo amma no handi paami ko seydaani faddaka ginan der hite jahannama
haba denne dume seydaani woni na wada joni
seydaani no don no wadira bawde mu fu fa hada en anden e jiden Alla gongaajo sabu mu wadi ko warito Adamu e Hawa fa eitabe be jida ko e mabbe nokku Alla be tokka seydaani hana Alla
aha joni mi faami
higiraabe an seydaani no hen he golle der duniyaru du hande hano no wadirno ni der kogol eden kettine ko hala Alla wi'i do filla seydaani boddi aranderi indirtendi ibilisa na seydaani woni kilowo duniyaru fu ongi ina seydaani no yidi majjina neddo fu fa heba to anden Alla e jiden dum kettine du ko Isa almasihu wi'i do seydaani ibilisa o barawo himbe illa fuddorde abada o daraki do gonga gan gonga wala he makko se ofeni jikku makko no sabu o penowo o baba fewre
seydaani baba fewre non
ayyo seydaani no yidi gondinen penemu tawe hana gondinen e kolodden hala Alla
ayyo hono no wadiri Adama e Hawa ni
nonnino kettine aya o seydaani ganyo modon no yaha no warta no huna hano musuru ladde rafadu wondu no filo mo nyamata
Modibbo de dume woni mana endu filo mo ndu nyamata
kettine no wodiri seydaani andi ko nyande gon kan e malaikaabe mum bombe no paddete der hite jahannama joni no hen no wada hunde fu he bawde mum fa majjina e murten he Alla heba natide he mum der nokku jukkugo duumingo
hey seydaani yidana natiden emum der hite jahannama na
hakika Bubakar seydaani no yidi yaada he jamaare burnde dudde der jahannama
Hey, seydaani no boni sanne.
Gonga non. Denne, mi cite wakati fu seydaani no filoko wotinta ehe alla jo wadde. Seydaani no waran, no itta hala alla gonga ha deri berte min. O watta sikka, e fewre do hala alla. Seydaani no yidi wumna e, hebato e mpamu gonga do lobbaku e yidde alla.
Hey, seydaani yida pamen gonga kudono alla wa i e do hala mum.
Ata hala gonga, seydaani no wara to mendu, fa eita engate hake. Seydaani, eito wanon, omo yidi tutade himbe, deri machangaku hake.
Hey, omo yidi tutade en, deri machangaku hake na?
Non nino, hala alla no wia enno labiri, dume woni machangaku hake. Ketine. Se gonga. Himbe lato to hidupe ko e mungen. Hidupe jaudi. Ibe mana ko e makbe. Be dondo ko e. Ibe pandina alla. Be teddinta sarope makbe. Bonope mokyere. Be teddinta ko seni. Be gala fu yurumene. Be jafanta ko wokbe. Be nyoope himbe. Be bauta ko e mungen. Be berte baleje. Wanyupe ko woti fu. Jambo tope. Be taikititako, hewpe maunitare. Ibe jidi belirika duniaru, burde alla.
Pop.
Ama Bubakar, migasi na iginan. Hala alla tinnake faminde endoko woni machangaku hake. Hano golleji muite terte. Hano jenu, nako nyidini e muite chentinite. Dewol doruje, dakadaku, ganyadi, habdo, kiram. Tikkere, yidande hore muntan, lural e rafi kaural, hasidaku, sularagal, e fijirde bonte e konandi hemu yade.
Hii.
Modibo, engala gokka ba, enfu edo ngoni der samu edel kumsal seydani. Mwe wawi titinkinade do pene e eitol seydani. Mwe wawi jalade seydani. Mwe wawi hisinde e machungaku hake. Heba tunatiden he seitani ndari hita jahannama.
Hasan, yante maate no godi maana sanne, gangoto noton kisinowo en.
Haba?
Ayo, illa futorde, alla adi, konyande gonno lildan kisinowo. Gada adamu e hawa ketinanake seitani, be gati hake. Alla adi, konno lildan kisinowo garowo, muornyita hore seitani. Kisinowo o jalototo seydani o samata der kumsal pene e eitol seydani kisinowo o saptinan en der machanga ku hakke o hisinan e hite jahannama o jaloto maide kisinowo o wartiran kautan kelunogal hakkunde alla e himbe kanko waddanta en burnan dumidan he alla mo yidde fa abada abidin
hey mo woni kisinowo o modibo
Higirape am, kisinoo o woni Isa al-Masihu. Kanko woni kisinoo duniaru.
Ah, Modibo, dumme habari lobbo non.
Ayo, faminde ondo habaru lobbo on, no weli kansanne.
Modibo, mitenjit inanude habaru lobbo o do kisinoo on.
Wakati fu higirape, onjapama no wotiri, fahe bajare yeutere me yeso.
Minjeti masanne Modibo.
Higirabe, do darneten yewtere men handen. Der siriaji men bitidi, en nani habaruji bondi duudi sanne do gache muhake rimi. Handen en nani, noi seydani yidiri tutorade en, fa wotdi na en he alla. Seydani yida anden e jiden alla. Seydani no yidi naaten der machanga kuhake. Ama yetore wonani alla, kotawi, Habaru lobbo no wodi. Potemin der Siria amin garowo. Fa nano no wodiri do habaru lobbo do alla jom yidde. E kisi nowo mo lildi der duniyaru. Sey burti.